Funeral za nyao zimekazwa. Nitapitia pitia kutu leo. Ngata nitamwagia mutu leo. Chupa mafuta ni njugu leo. Steering ya gari ni jegi leo. Sawa, sawa,
sawa,
sawa, sawa,
sawa.
Sawa, sawa,
sawa.
Pussy penyua. Very busy man. Pussy penyua. An entrepreneur. Mechi kuua. Pussy penyua. Mechi kuua. Pussy penyua. Na venye mwona mbali, tutakwa a free bra country. Na venye mwona mbali, tutakwa a free bra country. Alejandro, any for any. Any for any. Alejandro, Dini for daily. Dini for daily.